solidarité okutuwolya obusungu bw'ekibi mu nsi eno gye tubeeramu ate omulabe mwatuuke akola nnyo emisana n'ekiro okukyusa ebiwandiiko mu kiseera ekisembayo tasumagira tuli kyalukya obesawo ebituuke ebyo obudde buli babutya yate nkibeera ntyaawadde mu kifuba kye nga nkulesa okuwangula ensi omulabe ng'asibiddwa emyaka lukumi
Sibi,